미성 스토리요.
미로만 해
Oh. Hey hey, baby girl, achana na wanaku wanoponda ponda. Hey hey, baby girl, achana na wanaku wanochonga chonga wana chonga kusu. Love me na wewe, love me na wewe. Hey, oh, nachokomba mami wangu nielewe, nitakufa na wewe. Hey, oh. Wanajiuliza kwangu umependa nini au umeujiza demu umepandwa na jini. Mahaba unayonipa ni ya zati. Haba siku hizi navunja kabati. Everything to me. Ukiniacha ma nitaria uwi. We ndo my wife to be. Na kupenda ma wengi awajui.
Haitaji stress tena. No. Kule mwendo kesh kesh ana.
Ananita sweetie, sio potato wara embers mean sweetie. Utamwandizi za jananas. Nafas amenipa ndido. Nafas alia wapa vigogo. Shobo Hana kwa vigogo na mapedeje.
Hana
chismanyabo bana. Kazimika kwa mwalimu tena sana. Sana kwenye mapenzi baby 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 Hana. Hana mapenzi ya bongo movie baby baby Hana. Anaishiki sela na teacher mshika chaki. Hana mchachetu za vitu mulano azitake. Kake mechizika kima penzi chiza mefika milembe. Mezimika kwenye mwezi kwa sketo akosi sembe.
Haitaji stress tena. No. Kule mwendo kesh kesh Hana.
Take the X in the mix.